shake. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. A sweetie to party, to marry, give you go to call it all.
Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mingine kadharika, toto suna nyelewa. Apo apo liposhika, ukiongeza kidogo. Mwenza kota mjumuna. My sweetie, sweetie.
Show me.